micro ni Thomas Kamirindi mugira icyumwe rugihire murakarama
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo mbonereho nakanya ko gusuhuza abadukurikiye kuri radio ijwi rya Amerika ikiganiro cyacu kiribanda ku ngaruka zikomoka ku biza byibasiye akarere k'ibiyaga bigari birimo mu Rwanda mu minsi mike yashize ijwi rya Amerika yarebye uko byifashe mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda hamwe muhibasiwe n'ibiza ku rwego rukomeye aha niho hashyizwe inkambi zigera muri eshatu zo gutuzamo abasenyewe n'ibiza muri ibi bihe tubagezaho ikiganiro hari abahawe amafaranga yo gukodesha bakava mu nkambi abakiyirimo n'abadafite aho berekeza abo bose turabumva muri dusangira ijambo ubutegetsi bufite gahunda ko ahantu hose bigaragara ko abaturage bashobora kwisirwa n'ibiza umunota ku wundi bakimuga ariko se abo bagenerwa bikorwa bo barabibona bati ni kuki batsimbarara badashaka kwimuka kandi barabonye bagenzi babo bahasiga ubuzima ibyo nibindi biragusaba kuguma kunyakira amajwi yawe muri iki kiganiro murumva bagenerwa bikorwa abahanga mu micungire y'ibiza abahanga mu by'imyitwarire y'amazi ndetse n'ubutegetsi nyirizina bwite bwa leta ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye yagerageje kwinjira ahacumbikiwe abavanywe mu byabo n'ibiza ariko ubutegetsi ntibwadukundira bwahisemo gufata itsinda ry'abanyamakuru biganjemo abakorera i Kigali buya kwabwira ibyo bwakoze n'ibyo buteganya gukora kugeza ubu Rubavu itangaza ko abakabakaba 600 bamaze gufashwa naho abasaga 100 nabo babonye amafaranga y'ubukode ni mu gihe abandi bagera muri 370 bakiri mu nkambi ibi biza byagize ingaruka ku miryango isaga 5000 mu gihugu hose ijwi rya Amerika ryahisemo kudaterera agati mu ryinyo twageze aho byabereye twirinda kugera aho ubutegetsi bwadukomye twageze hanze y'inkambi tuganira n'abacumbikiwe n'abandi bagisembereye uyu mubyeyi twahuriye mu muhanda atwerekeza ku bucumbi rye mu murenge wa Rugerero
none abana banje ngiye kugira ngo mbe mu kigo bari bararwaye inzoka yo kunya ku buryo umwana ari kugera kamaraso avuga ati rero kambe ngiye ubwo ni ubwo naje njya gukoropa yanzuyo n'abagamo navuga ati ntabwo najya gushaka inzu natari nabona amafaranga ndayikoropa nkajya nza gushaka nimba ari utuboga nimba ari uduki nkadushaka namara kudushaka nkajya kuduteka nkagaburira wa mwana kugira ngo yere gukomeza kujya kujya hariya bitafite ubuziranenge ubwo nibwo rero twasubiyeyo cyagiye bari gutanga amafaranga aratubwira ngo nimugende nta mafaranga turabaha natwe turavuga se turagenda gute kandi ari we wakoresheje inama ukatubwira ngo uzaduha amafaranga yo kujya gukodesha dusubire mu buzima ko ukwezi ko kwari kugiye gushaka kwiheba twicaye hano kandi abandi ukaba uri kuyaba bakireka
mwabwiraga nde
twabwiraga meya meya rero akavuga ati ngo hoya ngo ntawe abasohoye kandi ari we waduhaye iryo tegeko ryo kugira ngo umuntu ajye areba uko yigenza ajye no mu muryango we mu gihe ubuzima butari bwamera neza ubwo rero uwo mukobwa bagiye no kudufungira hariya muri wasake bakajya bavuga ngo nabafungira muno ngo ntihagire umuntu usohoka ariko icyo ashimira imana ndashimira uriya munyamakuru waje akatuvuganira uwo munsi yaje baturaje mu bihodi turara mu byatsi abana tukajya turabaryamisha hasi mu byatsi ariko
kubera iki babaryamishaga gutyo
impamvu baturyamishije mu byatsi ntibari bari kuvuga ngo twebwe ngo kiringa ngo twatutse meya kandi se ntabwo twari turi kumubwira ukuri ntakumve ahubwo akumva yuko twebwe turingaye kandi ibyo twamubwiraga byari bihuje n'akababaro kacu ko twari dufite baravuga ngo tugiye kubashyira mu gihano ngo urazamura umutwe ngo turawumena igihe twarayemo abana bari gutitira bwakiyemo amagara uwo mukobwa ndamubwira tese ko twababwiye ikibazo cyacu none ubundi tukaba noneho tugiye no kurwaza imisonga none turarigenda ute ngubwo noneho nibwo yatuvuganye byamaze kabiri nibwo batubwiye ngo tujye kuzana itumatera baduhaye tujyamisha habanje uwo munsi twazizanyeho twazirayeho rimwe mu gitondo buca baduhereza ibyo kurya ubona kuvayo gutyo ariko ndashimira uwo munyamakuru ninza namubona mana nzajya no kumusura pe iyo atanaza nta n'ikintu bari kuduha kuko bari batwirukanye iwo munyamakuru imana yamuzanye imana yamuzanyiraga ahoraho pe nawe imana izamuhe kubyara heke kuko yakijije aba mama benshi twa tugiye turenga 200 na abahadukuye hanze saa sita z'ijoro uwo munsi babuze uko batugenda ku buryo bamazanye n'imodoka ya polisi ngo igiye kudupakira baravuga ngo ubuta ngo mugiye kubajyana ngo sanzenze ndabane tujya kubacumbikira noneho abafite ubwoba bavamo baragenda bagira ubwoba turavuga ati nta cyaha twakoze na perezida niyo yaza yasanga nta cyaha dufite ibyo tuvuga ari ukuri turavuga ati ese perezida ko yatubwiye ngo muzadufasha ngo dusubire mu buzima busanzwe none kuki mutari kudufasha nyine dukomeza dusubire muri bwa buzima busanzwe kandi perezida waje kudusura akabitwibwirira twavuga gutyo ngo turi ingare
mwaracumbikishirijwe nta kibazo
ubu nta kibazo mana gusa aho nararuhutse pe twararuhutse twaratuye ariko uzi ko ufata abana ngaho nawe reba amazu uri kugenda uri kureba ukuntu byabaye ino none ngo bakakubwira ngo ngaho noneho umaze n'ukwezi udakora noneho utajya no gupagasa
ese uwo munyamakuru wabashije kumenya ikinyamakuru akorera
ntabwo nabashije kumenya ikinyamakuru akorera bitewe n'akababaro umuntu yari afite ntabwo nitaye kumubaza ati mbese ukorera ikihe kinyamakuru
mbese byagenze bite hagati ye na meya wo ngo
niyo nyine yamwatse mikoro niho ikintu byashwaniye cyane ngo yere gufata amajwi amwatse mikoro twebwe turavuga bati niyo wayi mwaka turamukurikira
mwaje kumenya uko byarangiye hagati ye na meya
uko byarangiye nyine twaramukurikiye kuko bamujyanye muri WhatsApp tumaze kumukurikira iyo mikoro ye bayifite banze kuyimuha niyo yanze kuyitanga turavuga ati natwe nutamuhereza iyo mikoro turajyana nawe aharajya hose tugendane nawe ubwo tugezeyo batwicaza mu rucaca ngibintu mwakoze ngo ntago ari ibyo turaguma aho ngaho twasohotse muri icyo kigo ariko mikoro ye bayimuhaye
ntabwo bwari bufite ubwoba se
bwiki se ubundi ugira ubwoba ari icyaha kigushinja none se hari icyaha twari dufite kuki se atakwemera ukuri uzamumbwirire ngo yamfashije karabisa yaravuze ngo imana izaguha umugisha uzabyara uheke ahungu na kobwa kabisa pe yatuvuganiye ni ukuri tubasha kubaho tubasha kubona ubuzima butunga abana bacu biciye muri we uwo munsi ndi kukubwira ngo twiriwaho turaraho turavuga ati rero aba bana nibaramuka bapfiriye hano murongera mu bajwi byinshi nubwo bavuga ngo hano nimuhuze ngo tujye kubera ku gihodi mujyamamo icyo gihe twajyamye mu gihodi twaraye twicaye icyo gihe dukatemo
tugiye kugerayo cyangwa turanahageze
twahageze ubwo rero bigenda gutya ariko uriya munyamakuru imana izamufashe dore ni hano
ni hano aba bana ni abawe abana bite amakuru bite wowe witwa nde
Kwizera Bright
Kwizera Bright hanyuma wowe witwa nde
Ituze Ariel
tuganirire mu nzu
nta kibazo
turahageze rero
karibu
urakoze cyane hanyuma aba bana bose mbonye n'abawe
abana bamwe nabo baturanye nyine baza gusigana abandi babiri umwe niwe uri kumwe na papa we ikayove uwundi ari kwa murumuna wanjye wo mbana nawe n'uyu na murumuna wanjye wundi wagiye mu mugi ndetse wundi murumuna wanjye
mubana hano
nyine turabana yaje ngo tubane hano mu mugi kuko umugabo akimara kunywa abonye afite abana b'indahekana aza kubufasha nyine nka gutya
ndabona ibintu byinshi bivangavanze
nyine nawe hari abaje kubitsa ibintu muno nyine
aibo nina wata ngao inzuzage ziri mka hasi chane hile zikawa wala hana kuya huzi ya mga mazi usahanu la wana kuminu jasi ni usahanu ilipangu mga kucha njia nara jenda koropa maze gukoropa wa watura yini bakavu kati wewe kumufuta huu jihenye kumosa asubi chirebino vino vino
harima wawase ya majerekani uwanze are ana makara
iyano na makara
nivisi mbo vivisi vyo kurja matera
mbezo njime mkuwana njime na wanagia nanjo sayi dirani ya wafasha nga wafu kati muzanito vino mbembi wabiki ya njine raone tuli yose na adijira ye gomana na wafita mafalana gani chie kuguri vivikore shudose ekareka
watanjiru tuki birao
nituko ya mfashize karavisa mabanuye mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Kabirizi umudugudu wa Nyamwizi.
Tugeze hano rero nawe uri mu bagizweho n'ingaruka z'ibiza.
Ibiza bya Sebeya.
Iyi nzu urayikodesha? Uri kodesha amafaranga angahe ku kwezi?
Iyo nzu nikodesha amafaranga 12,000.
Ubutegetsi baguhaye amafaranga angahe?
Bampaye 105,000. Bayamaye kuri telefone nyine bagiye batanga kuri telefone bama nibyo kurya.
Iyi nzu yibwire abatari kuyireba.
Iyi nzu nyine ni icyumba n'agasaro gatoya tubamo turi umuntu w'umuryango abantu batandatu. Ni njyewe mukuru abandi n'abana banje na murumuna wanje. Nta mugabo ngira. Abatari kuyibona ni akazu gatoya ariko gaciyemo akumba nyine. Nuko tubayeho
murara muta abantu batandatu ahantu hangana gusa
bamwe barara muri mu gasaro abandi tukarara hano mu cyumba.
Ayo mafaranga babahaye 105,000 bababwiraga ko muzayakodesha mu gihe kingana iki?
Batubwiye ko tuzayakodesha amezi atatu. Nyuma y'amezi atatu kazishakira kubaho ahubwo nkavuga ati nimba hari n'ikindi wenda kizagaruka bazajye bakomeza batwiteho kuko nkanjye urabona turi abantu b'abantu batandatu kubishoboza uri umuntu umwe ntahapfa na ruguru ufite ntakarimubwira ari ugukodesha abari ibibazo. Gusa ariko nshimira na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame watwongeye kudutekereza twari twateshejwe agaciro akaba yaramenye yuko natwe dushobaho aduha ibyo kurya akadugendera n'icyo gutekeramo n'ayo mafaranga yo gukodesha amezi atatu kuko twari twihebye pe. Buriya bakimara kuvuga ngo nta kintu tuzabona twumvisha ari nk'aho batwishe birangiye ariko ndashimira perezida wongeye kudutekerezaho n'uriya munyamakuru waje kutuvuganira imani izamuha umugisha pe.
None mu 105,000 ko bakugeneye ko uzayakodesha mu mezi atatu ndibaza ni nayo uryamo ubusa usigaranye ngahe bizagenda bite?
Nasigaranye 50,000. 50,000 rero ngiye gukuraho aya mituweli nishyure kugira ngo ejo abana batazongera kugwara ngaburi icyo mbavuzamo. Ayandi gazasigara nzayafatamo igishoro njye kurangura wenda nk'ivoka cyangwa imineke njye gucuruza nzunguze nyine nk'abandi ndebe ko ubuzima bwakomeza kuko nta kundi kuntu nabaho. Urabona nta murima w'imboga ngira hano nguramo n'utuboga ko gutekera abantu bana ngo batarwara bwaki ngaguramo n'ifu y'igikoma nuko nguko rero amafaranga nayapangiye.
Tumaze kumva abacumbikishirijwe na leta kubera ibiza twanageze kubagisembereye. Uyu mubyeyi wari kumwe na mugenzi we batuye mu murenge wa Rugerero ariko twahuriye ku Nyundo.
Amaze kimara gusenyuka niho abafari baza kudufasha kudufata baravuga ati none muze tubacumbikire. Ubwo nyuma yaho tuza kumva yuko abandi bari mu ngambi kuko twageze mu ngambi baravuga ngo abaje mbere barabakiye ngo ubwo twe dusa n'abari gutirisha bisaba ngombwa yuko umudugudu wacu turangara agenda kugana nabo atanga n'amazina y'abasenyewe n'umubare wabo nuko baravuga ngo akibazo none niho ngiye nikigira ngo maze gufasha abo mu ngambi ngo natwe bazatureba ariko na buri n'ubu nariko bimeze ntacyo bari badufashe.
Umuraho gutyo abavandimwe mu banyamutesa
abanye gutyo gusa ni ukuvuga ngo baduhaye icyumba urimo n'umuryango wawe agire kubona ukarya cyangwa ugucumbikiye yagira nabo yaba yatetse akaba yakugaburira niko kitubaye.
Ntabwo ufite agafuka ugiye guhaha se ugiye mu bafandimwe kufunguza bimeze bite?
Ni wari wamfunguriye buriya ndamutinze kano gafuka.
ubuse mwavuganye umuntu ugiye kureba
ya ntabwo twavuganye iteko na telefone afite nazo ndere kangende kubara kandiye nawe yaragakeneye amusubiza
birumvikana n'ese hari kintu mujya musaba abategetsi banyu mu bufasha
n'ese bari baduhamagaje ubundi ngo kumurenge nituze ngo bagire icyo badufasha ngo twe tutagiye mu ngambi tugezeyo twirirwayo ari ku cyumweru twandika n'urutonde turangije tukora bigeze mu masaha cyenda baratubwira ngo wagomba kuza kuduhereza imfashanyo ntabwo hari ngo dufate nimero za telefone tuzatubahamagara ariko nanubu turahamagara bakavuga ngo ndi byari byagerayo bakavuga ngo kubitanga ndi baraza ngo bazatubwira nuko ubu turategereje
mufite icyizere ko muzafashwa bimeze gute uyu
none si icyizere twakigira gute uri kureba dore ibihe bigeze ubuyobozi butari bwadutekerezaho ko n'abari mu ngambi barabafashije n'abapangayi barabasezereye babana amafaranga yo gukodesha ndakutureba byo kuvuga ati wenda n'uwagize umuvandimwe akamugira neza akamucumbikira none nawe reka tumurebeho n'umuvandimwe yakugobotse aba yanafashije leta burya ubwo none rero aho kuvuga ngo leta idutekerezaho niba hari ikizadutekereza kuvuga ati hari icyo namwe tugiye kubahereza cyangwa ko mwanabonye abacumbikira ntacyo tuzabamarira ntabwo tubizi
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ngaruka z'ibiza hirya no hino mu Rwanda kuri mikoro muracyumva bagira ubusa ubutegetsi buteganya ko abaturage baturiye imigezi bafata nka nyirabayaza no kubashyira mu kaga bazimuka urugero ni nk'abaturiye Sebeya mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda bibasiwe n'imvura ubutegetsi buvuga ko yari imaze imyaka isaga 70 itagwa kuri bwana Hussein Bizimana umushakashatsi mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi Rwanda Water Board asanga ari ihame ko abaturiye ahabashyira mu kaga bagomba kwimuka
ahubwo turavuga ngo hariya iruhande rw'umugezi turashyira bapfa ko kuyimuka izagabanya y'amazi azanye imbaraga noneho amazi namara kwinjira kwitane n'ubwo buhinzi tukangurira abaturage ko bakoresha icyo twita nka agroforestry cyangwa se kuvanga imyaka n'ibiti hazagira reveria ibiti byabasha kurwana na z'amazi ariko abo nyabo harimo abaturage ikaba ari buffer n'ubundi yo guhangana na ya mazi yavuye mu mugezi aha ngaha turaproposa metero 5 igihe kuri Sebeya duproposa metero 100 kuko ho ari mu mugi tukavuga ngo abaturage bagire hirya hano uko ari mu gishanga tuvuga ngo muri metero 50 habe hari yo buffer y'imigano urutoki ndaruvanze n'ibiti noneho tubone gushyiraho retaining wall ari rwo rwa rukuta rwafata amazi yashobora gusimbuka akagira na haruguru ibyo twabiproposa nko hano hepfo ku bitaro byashyira urabona ko nabyo biri inyuma ese tukabiproposa kuri ya midugudu ya Kazirankara nayo kuyi protectinga kugira ntigerweho n'amazi n'ubwo buryo ndetse n'aha hose mu byo nakomeje kubasobanurira kare turi kugenda iyo turi kuri risk tureba icyo twita mu cyongereza proximity na vulnerability so kuba umuturage ari iruhande rw'ikibazo kiri kuva ubwo ni proximity ndetse no kuba ari vulnerable niba bubakishije rukarakara n'urugero amazi arayicaho ayimusenyere hejuru ariko nanone niba yubakishije inzu ikomeye araramo kuko murabona biriya bintu byabaye nijoro iyo biza kuba ku manywa twari kuba turi kuganira andi makuru ariko byabaye nijoro byaratunguranye so bivuga ngo umuntu ufite inzu nk'iyi murabona nk'aha duhagaze amazi yaciyemo ariko iracyahagaze ariko icyari kuba kirimo cyari kuba cyangiritse cyane ari nk'umuntu uryamyemo n'urugero so bivuga ngo iriya nzu nubwo ikomeye iri muri ya risk nayo nubwo itazasenyuka ariko abantu barimo ntabwo babasha kuvaho amazi abateye akuzura muri iyo nzu bivuga ngo maybe hashobora kuba ikintu kidashobora kuba kirimo abantu iyo of course ni muri programme ya leta yo kureba ikindi cyakorerwaho ariko atari imiturire niyo mpamvu no muri UPI twabahaye ni household ni UPIs with buildings cyangwa se zirimo amazu either atuwemo cyangwa akorerwamo ubucuruzi kuko mu bucuruzi nabwo umuntu ashobora kuraramo nk'umuzamu ashobora kurazamo ibintu byo acuruza umwuzure waza ukabitwara ariko ibaye yenda ari ikindi kintu kitarimo ibindi bintu maybe government ya leta ikavuga ngo hano abantu ntibara nk'uko tuvuga umuhanda nta muntu uraramo ariko urakomeza gukoreshwa n'ubwo ruguru yaho umuntu twashyize kugukuraho amazu ku muhanda amazi naza ntuzaburi gukoreshwa ibya leta biri aho hantu nabyo bizavaho
hari abaturage twabonye bagitsimbaraye ku kubimura aho abateje ibiza twaganiriye n'abaturiye umugezi wa Sebeya
njyewe nimvuga ngiye ahandi byaba bingiriza bya kabiri ariko noneho ndahandi aho navukiye byamfasha ariko mumfashije ngahubaka ngahasazira nawe mbamfasha bakanjyana ahandi mbese byambera bibi byangora impamvu nizeye ko nahasazira ni uko ndamundu wanyirukanye ari riza ni visa nda mundu wanyirukanye abo aho handi byo visa nibyo bya mbere bya haba ngifite imyaka 33 hafirenga ndabwo byigeze bihaba ubwo bihabaye muri aya matariki niyo mbamvu rero nifuza ko ahandi mvukiye ko bitigeze biza ubu nkuvuga ko bizongera kugaruka ahubwo icyo twasaba leta yacu nukuvuga ko yarwanya sebeya yira sebeya aho yaturutse bakarwanya leta nkuko nyakubahwa yabivuze bakarwanya noneho twewe tukakomeza tukaba aho twari turi ariko nukuvuga ngo wimutse ukajya handi banyakubahwa mwatuvugira perezida katufasha
kubera ko hano twebwe niho dufite imigabane imiryango yacu yagiduha ababyeyi bacu niho bavuka natwe niho twavukiye ibidufasha rero kubaho duhere kuri fondasiyo y'ababyeyi biracyaraha niba wenda ufite nk'umubyeyi akaguha karima karaha kandi niba kwimura ntabwo bazakwimura ngo bakuguranire baguhe ingurane yaho utuye baguhe na ka karima wahingaga tukabona rero dufite umuryango mfite umuryango w'abantu barindwi nabona gupfa kwimuka ngo ugiye ahantu utazi ukuntu ubuzima bwawe buzabaho byaba bigoranye ahantu ntuye ndi kukubwira ko ariho kuri gakondo mfite umurima nshobora guhingiramo abana ibishyimbo cyangwa si wenda nkahaca igitoki nkasoroma utuboga aho hantu barakujyana ngo ni mu cyitegererezo bakagukubita ako kazu gusa ufite abana barindwi mu nzu y'ibyumba bibiri ubwo wazayibamo gusa
ku butegetsi bwite bwa leta abaturage bakwiye kubufasha Bwana Samuel Dusenge yumva no munyabanga uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu
nyuma ya biriya biza byabaye ubu nuko tugomba gukomeza gushishoza kugira ngo ibindi byubakwa nabyo twirinde ko byakubakwa ngo duhere no kumazu y'abaturage ibyagaragaye tugomba kubyakira tukafata ingamba nk'uyu murenge twavanaho hanyuma n'ibindi bigomba kubakwa nyuma tugashaka uburyo twirinda dukoresha amakuru tubanye mu bushakashatsi akatugaragariza ibyo dukwiye kwirinda cyo ni kimwe cya kabiri no kugira ngo dukomeze gushyira imbaraga mu kangura abaturage akaba ari nayo mpamvu ndatwumva mwadufasha nk'itangazamakuru kuko nk'uko mwabivuze amazi ajya mu migezi afite ahantu aturuka ntabwo umugezi waduka ngo uzamuke ibyo byose rero tugomba gufatanya kugira ngo ayo mazi abashe gucungwa ariko noneho nahagaragaye ko hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga tuhirinde buri munsi abaturage baraganirizwaga abenshi banaje bahasanga abandi baturage bahageze mbere banagaragaza ko badakwiye gusubira aho hantu bavuga bati mudufashe tubone amacumbi ariko ntidukwiye gusubira hari hantu kandi rero ubukangurambaga burya ni uguhozaho biragoye kwakira ko icumbi ryawe warivamo ariko buryo ubuyobozi bureba igikwiye kandi kigashyirwa mu bikorwa icyo twasezeranye abaturage ni uko tuzafatanya kugira ngo hatagira umuturage ubura icumbi nk'uko dusanzwe tubikora kugira ngo abaturage babone ahantu ho gutura heza icya mbere ni uko twumvikanye n'abaturage ko nta muturage ukwiye gusubira muri izi nzu icyo ngicyo icyo nicyo niyo mpamvu twavuze ngo abari bari kuri site twabashakiye uburyo bwo kubaho ufite inzu ahandi tukamufasha uburyo kugira ngo avane mu mukode we abashe kwinjiramo utayifite tukamushakira uburyo bwo gukodesha ibyo nibyo twumvikanye nabo ku buryo rero buriya iyo ugiye kwimura umuntu ni process ariko ikihutirwa ni ukugira ngo tukomeze tubiganire tukaba twizeye ko namwe mudufasha kubaganiriza mukurikije ibyo mwabonye n'ibyo mwiboneye kuri iyi migezi n'ibibazo yagiye iteza ku buryo abaturage barushaho gukomeza kwirinda gutura ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga
mu kwerekeza ikiganiro cyacu ku musozo dusabye bwana Jean Pierre Buwagurijoro kudusobanurira ibijyanye n'imyitwarire y'amazi ni ukubera iki ibi biza bidasanzwe turi ku mugezi wa Sebeya
nta n'uhakana ko ashobora kuzaza ibiti ibingibi iyo batse ahantu ugasakara inzu twatwa amazi y'imvura kuri 20 litiro ubu dufunyanye burundu warangiza none ukanapava mu mbuga icyo gihe amazi yose muri parcelle uyohereje muri Sebeya kandi Sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi ntabwo ikeneye imvura uyu munsi Sebeya kugira ngo ibeho uyu munsi nuko hari imvura yaguye mbere yarigise ikajya muri nappe phréatique yabamo nappe ikalimenta Sebeya kimwe nuko imvura yaguye ubushize itarajya muri nappe tutegereje mu gihe cy'izuba runaka ari nayo mpamvu ubona umugezi ubaho n'iyo izuba ryaba riri kuva ayo mazi aba ari mu nzira mu rugendo rujya muri nappe phréatique nibwo rutuma n'umugezi ubaho na mbere y'uko imvura igwa si Sebeya gusa ni ikibazo kiriho mbona bidatinze kuba ko cyo mu gihugu cyose imigezi myinshi kubera amazi twoherezamo adakenewe uko imvura iguye hahandi twafunze ubutaka hahandi twubatse imana n'amarigore byose twohereza mu migezi iyi migezi niyo mutwaro ifite ntabwo ari Sebeya gusa n'ahandi hose imvura izwi iteza imyuzure ni imwe ni imvura bita kiribritan cyangwa se kirekire mu gifaransa ni imvura irangwa n'ibintu bine igwa igihe gitoya imvura yaguye ikaba ifite ubukana buruta ubushobozi bw'ubutaka bwo gutambutsa imvura mu kurigita bw'aho imvura yaguye iyo ndi gisobanura cyo ku bushobozi bw'ubutaka gutambutsa amazi njyewe urugero rworoshye cyane uyu munsi hagwa imvura ya milimetero 40 ariko mara amasaha abiri
yego
ejo cyangwa se kindi gihe hakagwa ya milimetero 40 ikamara amasaha 5 nuko ubwo ya mbere yari ifite ubukana bwa milimetero 20 ku isaha ya kabiri yari ifite ubumara bwa milimetero 8 ku isaha kandi zose zose ni milimetero 40
niyo bwagira ingaruka cyane ni iyihe
ya indi ya mbere ifite ubukana gusumbya ya kabiri
yego
nayo ntago yagira ubukana ufata ubutaka bufite bw'ahantu bufite ubukana bw'ubutambutse milimetero 80 par exemple izo mvura zombi nakubwiye nta tuzatwara hahandi ikibazo cya buka rya hashobora kuza imvura ya milimetero 50 ku isaha kuri bwa butaka bufite milimetero 80 gutambutse milimetero 80 ku isaha icyo gihe niho haba ikibazo za milimetero 80 ziramanuka ya difference 70 igatemba nubwo hari ubutaka bufunguye iyo niyo mvura izwi isanzwe iteza ibibazo kuri ya mvura isanzwe none hari nibuno n'imvura imara igihe kirekire amasaha 10-15 niyo asha gutera ikibazo
none umugezi nk'uyu wa Sebeya ko abantu baturanye nawo imyaka n'imyaka kuki wavuga ngo ubu ngubu byarinze kugera kuri uru rwego gutya nk'umuntu usobanukiwe iby'imyitwarire y'amazi wavuga ko ikidasanzwe ari iki
nta kidasanzwe kuko nabivuze kuri atugera twe dufunga ubutaka twatwoba amazi nyamaryi ni impact ikomeye cyane noneho na hano hari cyo bita rimine ntihari umugezi usanzwe unyura hakaba na rimajeri ni hahandi cyangwa se zone inondable cyangwa se ibyo bita manegeka ni ukuvuga hano hari uko kuntu bagiye bafunga amazi ruguru ntari gite bakayohereza muri Sebeya ntiyashoboye kuyakira none ni ukuntu imirimo ikorwa kuri Sebeya nk'iyo kubaka ibiraro niyo Sebeya ifite metero 6 niyo ifite metero 8 ikiraro kakigira metero enye ubugabanyije umurongo wayo icyo gihe igeze ahandi wagabanije imera nk'izamuka mu kuzamuka rigire ikora débordement byaba byiza nk'ibiraro byubatswe kuri Sebeya niba Sebeya ifite ubugari bwa metero 6 bwa metero 10 kuri ikiraro gifite metero 10 nk'aho ntacyabaye icyo gihe nabwo uzabugabanije ingaruka zatera ikibazo ko nk'urugero rworoshye cyane hano ku Nyundo hari imyuzo n'ibyo ariko za sepitise neza imaze imyaka 45 ahangaha niyo sipira ntiyagwaga sipira ntiyagwa yari ihari ahubwo icyo kibazo ni uko izo nyenyera zigenda ziza ziyongera muri zo zitera ikibazo niyo mirimo ikorerwa kuri Sebeya nawe yagumye kuri sipirita iyo rimineri ya Sebeya niba ifite 3 gira 6 niba ifite 8 gira 8 kuko nk'icyo kibazo kigiye kuri diyoseze ntawe ushobora kuvuga ngo nta ngaruka cyateje umugezi hari ukuntu ubaho tuma kugurikiza uko umeze tukajyana nawe none n'ikintu nshaka kuvuga kindi twekoreye ibi ngibi gusa twe tuvuga tuti umutungo w'amazi ni menace kandi si mu Rwanda gusa ni hose uku nguku amazi adeboruda yagombye kuba yaregise akarimanta manape piratike izo nape piratike nizo duha imigezi
nape piratike urashaka kuvuga iki
nape ni rastoke amazi hari ikintu kimeze nk'ikiba kimeze nk'ikigega mu butaka ayo mazi agenda nimwe aruhukira bwa nyuma none n'amasoko nimwe akura amazi tukagombye gukora ku buryo amazi yirigitira imbaraga zayo akimanura nta kindi kintu gikozwe none n'inyubako zose zikozwe zigakora ku buryo utekereza amazi ko nubatse inzu ntasakara amazi kari gitiragahanga ndabigenza gute ni pariseri yawe ukaminaza uce bita zone tapu mu gifaransa ku buryo amazi y'imvura ari gitira aho ngaho ntarenge aho ngaho imihanda ari two bita nu ni mu gifaransa nta kantu kameze nka demisari kaba kari ku ruhande rw'umuhanda amazi avuye mu muhanda yaba kaburimbo yaba ibitaka akagenda akaryitiramo hari ikindi dukora cyo gukora amasuku ugasanga urugo ahantu hari ibyatsi tugasanga turi kwiharura byitwa ko turi gukora isuku ariko ahantu kapasite ya infiltration tuba tuyigabanije kubera ko iyo uhariye bya byatsi ibitonyanga by'imvura ubihaye umurindi ku buryo amazi aratemba n'ubutaka igitonyanga cyashishije kikagenda ariko dukoze ku buryo aho kugira ngo tujye duharura buri munsi tukatera ibyatsi mu mbuga icyo gihe amazi atemba yagabanuka kandi tukabana nayo
by'umwihariko abaturage baturiye uyu mugezi na cyane ko barawubona hamwe nk'ikibazo kuri bo ariko kandi wagombye kuba ari igisubizo kuri bo wababwira iki
nicyo kibazo ahubwo gituma umwe n'ahantu henshi ku buryo umutima zigamo n'imvura iguye umutima ukamurya azi ko imyuzure iramutera sinzi niba warabonye ko hari n'ahantu hari imyuzure hatari n'imigezi ntabwo ngo ni ku manegeka ni kwa kundi kurekura amazi akagenda na mbere hano aje abye sebe yanukaga ukamenya ko yasebe yashyira kuri televiziyo ahubwo imyubakire muri ya zone inondabure cyangwa se ya manegeka bagombye kubaka bakurikije iyo myuzure bakaba bati igihe sebe yuzuye twabyenza gute ku muntu ubibonye bwa mbere akaba ari ukuntu babwira abandi baturage bakitegura ko sebe yuzuye icyo gihe nta dega zaba nyinshi cyane cyane ku bantu
inshuti bakunzi badusangira ijambo nk'uko mu biganiro byabanje twakomeje kubibizeza ko tuzabikurikirana ntituzabatenguha ngaho rero nimunyemerera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugihindira aha tubizeza ko tuzakomeza ubutaha mwakoze mwe mwakigizemo uruhare mwakoze namwe mudahwema kugikurikira kuri mikoro mwumvaga ehabugira ubusa naho ubutaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumiza kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.